You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. My rewarder, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, oh, my comforter. You are worthy to be praised. Yes, sir, you are worthy to be praised. Oh, come on, you are worthy to be honored. My Redeemer, you are worthy to be praised. You are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy, my Redeemer. Invite your friends, share this life with me. If you love me, like my page, follow my page, share this life. Share so that others will join. Odio nyonso, nelu odigo nyonso. Ay, ay, ay. Odigo nyonso, nelu odigo nyonso. Ah, nani Jesus niru, nani Jesus nasu, nani ya geboro mamile odigo nyonso. Onwe go nyonso. Umumadu, onwe go nyonso. Odigi chiyonso, neluwa odigi kozo. Nani Jesus niru, nani Jesus nasu. Nani ya galuru mogumo. Oh, we go nyonzo. Aya kanana. Hey! Jesus! Onkwa nani Jesus niru. Onkwa yabu kemwana su. Nania galuru mogundiro onwe go nyonzo. Nani Jesus niru. Hey, nani Jesus nazumo. Nania geburu magansuso onwe go nyonzo. God will visit you tonight. In the time of your problems, in the time of need, God will see you through. He will never let you down. My Father would never let you go unless He blesses you. Jehovah Nememma, onre bubeya aya kena lugari ne bainota isi kendo kena digi atata akaya kaya waka jiova nebema. Begin to appreciate God, worship Him. The glory of David.
Give us your brother's opinion.
Jesus, Okosisi Nechendo, Odogubi na Zion, Olumwagi na Mogi, Akanku Nechobodo.
Come. wa ha niile na tu egwu gi maka ogi ba kwa kwuru okangu mumu chukwa na mekele oya mama mbambi bara no bi fero kanewu na mba niile okwa nwanwa totofu Jesus oje na mo eya eya e Kemba Egypt we lota kibo putara ni noru noru kuwa Chukwa na buncheta ni bu jealous God ewu abia mo chime wugi na tumo chimo yige yibwe mo Onyo kike mo kwa gichi kendo nongu Ebuli tuzo tuwa okwa giba humo maramo Chukwe seburungi okangame Isimbido kibu malite no bugu Akana bote onye murangu Yegu mpya pya mo Okwa tonda kiji agao chukwe guga tukwe mo Chikene jamu maga, chukwo yigine imo. Ine mediegu, onyege cherega kamba. Uma chikote kwa nukaka mwajuruwa, na barago soe. Bilie no chesegi, kibiana rekele. Chukwo, chukwo, egu gina tumo. Malito simirio, egu gatumo. Enumo malite no gugu onye muno ni bazu akana pote onye nwuram pote kwanya mututu ewe niwe kiji aga eya ebu begi jure liwe juwonu isi ikendumo ajomo na nonugi ikludi Ajom mona nonugi, including the utensils. Obodo nile bara buru buru, kanyi wero tobi, chanya diga kaka. Kembe jiwe mwamuru tubua, idiga mwamwe, chimi diga Anyina poteki bagonora Odogu wakata kabili anyị na bote gị bago onye m, anyị na bote gị bago nụra o. Ana m bote gị bago onye m mama. Oke mmụọ anyị na-emete gị bago onye mmeri. Ebube dị ka anyị na bote gị bago onye eze. Chukwu mee anyị na bote gị bago nụra. Onye eze anyị na-emete gị bago onye eze. Ọkanga anyị na bote gị bago onye eze. Chukwu mụ na anyị na bote gị bago nụra. Ebube dike na anyị na-emete gị bago onye eze. Nsị na mụ na botekwa gị bago onye mụma. Ịma na m na bote gị bago onye mụma. Oke reno ndị nwere nna jabona. Oke rukwakwa ndị nwere nne gbọba nne ha. Abamụnụ gogwe obilie nna bote ya nwa bago nụra. Abamụna mmiri ọgbalie nna bote ya bago nụra. Abamụna nwa dibi ofelite nna bote ya nwa bago nụra. Ya bụ ọtụmọkpọ ike, ya bụ ọtụmọkpọ ike m, ọtụmọkpọ ike icha, ọtụmọkpọ ike, ana m akpọ ya ọtụmọkpọ ike icha, oke ọtụmọkpọ mụ ọtụmọkpọ ike. Ya bụ ọgwụ mbe, ya bụ ọgwụ mbe, ya bụ ọgwụ mbe, ya bụ ọgwụ mbe. Oke ọtụmọkpọ ike icha, ọgaranya ngadanga ọtụmọkpọ ike ọya. Njebe osoro n'ụmụ ọtụmọkpọ ike m icha. Ya bụ ọgwụ ngwọrọ kechie ọtụmọkpọ ike ọya. Ọkamba na taabụ be ọtụmọkpọ ike icha. Nye ntapụrị. Ebube mbekume ọtụmọkpọ ike, ọtụmọkpọ ike mabụrụ ọgụ ọtụmọkpọ ike, ọtụmọkpọ ike. Eze mo, eze mo, eze mo, igwe na chimba mu, igwe mi igwe na chuwa niile. Aka nkwụ na-eche mba mu, ọgaranya ngada o. Aka na gwara mo, oke ọtụmọkpọ nji ọba o. Oke mmiri na-egbu ogwe, ọtụmọkpọ ike ija. Ma ọ bụrụ agụ mo, ọtụmọkpọ ike eze. Talk to me. Njebi soro mo ibo ọtụmọkpọ mo ihe ngọ. Nna Omonye na chugi nelo wa gosi yonto mbo. Jesus buko to mbo. Nyabo bungoro kechi. Obu ko to mbo. Nyabo bungoro wekechi. Mbo kwara wekechi. Nyabo bungoro. Ebu mbepe kume. Otu mbo ike. Iche. Otu mbo ike. Mbo rogu. Otu mbo ike. Iche. Eche to be sike, but more for he came each. I cannot want a mo, I cannot want a mo, I can't in mo, I can't in go, Juma de Dubijemo, Oye de Chebemo, Nagia Natata, Nankene Lelo, Nankena Mamo, Nankene Rio. Akuma borago, chimba kogubo, chimba kogubo, otumobo, eh, otumobo ike. Ewo Jesus imo, eya de deliwe, ewo Jesus imo. Babi marama ne soku, imarama ne soku, okwagibo binka marube, bianu lenu mwa borago, Jesus imwa Davidi, Jesus imwa Madi, Master Mo. Master Mo, Imela. Daddy Marama, Diokebu. Imarama, Nesoku. Okwagibo, Binka, Marube. Bianu, Lenu, Mwaburago. Jesus, Imwa, Devini, Mo. Jesus, Imwa, Madi. Master Mo, Imela, Chao. Onyama, 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 Imela. Okwonye mehe di kamo, eo, onyaru di kamo, kachine ke konzira karakaya, onulenu mwa borogo, Jesus mwa Davidi mo, Jesus mwa Madio, Master mo, Master me. Jesus, ahana somos. Jesus, ahana somos. Jesus, ahakacha diebube. Bidonugu, renanida. Jesus, ahakiduto. Jesus, Jesus. Jesus, ahakacha diebube, denyendo. Jesus, 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 ahakacha diebube, bidonugu, renandida, Jesus. Jesus, 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 ahakacha diebube, nenyendo. Jesus, 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 Jesus. Jesus, oh, Jesus, eh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, eh, Jesus, oh, Jesus, eh, Jesus, oh, Jesus, eh, Jesus, oh, Jesus, eh, Jesus, oh, O que mo, onike, onike, o que mo, o que mo, Yehoshua, 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 Yehoshua. Yehoshua, Yehoshua, Yeshua, 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 Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Ebenezer, 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 Ebenezer. Generation, generation. Chukumwambaka, generation. Yabe Ebenezer mo, Ebenezer, Ebenezer. Elohika, 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 Chimu Elohika. See you. I can't wait to see you. You will still see me tomorrow. I'll be ministering live tomorrow night, being Tuesday. Make sure you stay tuned. God bless you. I can't wait to see you tomorrow. If I see you, I'll sing. God bless you. I love you. Good night. Thank you.